Records material, baby.
Oyo.
Tap 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 tap.
Boogalies.
Ni bahati ya peke kukupata ewe kimwana. Vipi nijieleze mbele nawe. Vinange Gugulila kitenge Gusukanguru vinange Gugulila kamutuka Zaina e Zaina e Watasema watalala Zaina e Zaina e Wakianga kwa pendana
Aya ya ya Mbele nawe Hata nilale ni amke Mbele nawe Asubu ipaka jioni Seto kutoka Nimesema Mbele nawe
Mbele nawe
Aya ya 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 ya
Hapa zaire ni bashe mele roba mawe na kate kuruza
Mbele nawe
Moyo wangu kichaka
Waifadi vingi
Wala sina mashaka
Kuruka vingingi
Tukila ugali na mlenda tumefulia
Watuache kidogo
Tusifanye mtoko kidogo turingishia
Watuache kidogo
Kwenye mitandao amchoki kufuatilia
Watuache kidogo
Watuache, watuache
Watuache kidogo
Watuache, watuache
Watuache kidogo
Zaina e, Zaina e
Watasema watalala
Zaina e, Zaina e
Wakiamka kwa pendana
Yeah, 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 yeah Ropo, ropo, ropo,
ropo
Wanadamu wishi ropo,
ropo
Ila paki kucha ropo,
ropo
Mambo yetu ya lali kasege Hakia nani, hakia nambebe Hakia nani wanaona geri Sijipangili tuende sawa Najipangili nende sawa Wataya watu kupaga Hakia nani, hakia nambebe Hakia nani wanaona geri Mambo yetu ya lali kasege Oh bebe bebe, oh bebe bebe
Aboku gamba baka
Iba gambe muno
Aboku teka bate
Iba teke bate
Aboku gamba baka
Iba gambe muno
Aboku gamba bara
Iba gambe bara
Ingole wange
Aore wange
Yamsakata machala yamsakata
Sakala sakala
Kiboko yekimatila Yamsakata machala yamsakata
Sakala sakala
Kiboko yekimatila Aboku gamba baka
Iba gambe muno
Aboku teka bate
Iba teke bate
Aboku gamba baka
Iba gambe muno
Aboku rama bara
Iba gambe bara
Moyo wangu kichaka
Waifadi vingi
Wala sina mashaka
Kuruka vingingi
Tukila ugali na mlenda tumefulia
Watuache kidogo
Tusifanye mtoko kidogo turingishia
Watuache kidogo
Kwenye mitandao amchoki kufuatilia
Watuache kidogo
Watuache, watuache
Watuache kidogo
Watuache, watuache
Watuache kidogo